Aveni.
K-Y.
Black Market Records.
Psycho.
Aveni Koroga. Koroga. Aveni Korogea. Mauro Gisi. Aveni Fanya. Niwe kama Uruki. Aveni Koroga. Koroga. Aveni Korogea. Mauro Gisi. Aveni Fanya. Niwe kama Uruki. Aveni Koroga. Aveni Koroga. Aveni Korogea. Mauro Gisi. Aveni Fanya.
Aveni Koroga. Mchiki joko bafu kioga, stingonza yoga, simu oga. Na mpa love mtani kwa metoroka. Ye unishika kuliko mogoka. Natoa nyoka inabake menyoka. Ye ni msika pa mindi yo doctor. Keja ni sin kama movie ya wrong turn. The medicine nampatia the old time. Mata kenchi kionji vile unaonja. Uji yangu nikiwa mgonjwa. Yona uji yangu masana igonga. Figa fine kama chupa ya soda.
Koroga. Koroga.
Ameni Korogea. Mauro Gisi. Ameni Fanya. Niwe kama Uruki. Ameni
Koroga.
Ameni
Koroga.
Ameni Korogea. Mauro Gisi. Ameni Fanya.
She's hot. So hot. That browning girl I want. I think she got me crazy. No ski. For her I'm ready. Cause she's hot. So hot. That drowning girl I want. I think she got me crazy, no ski. For her I'm ready. Gonna die to end the outing. Then why you still shouting? I wanna do the right thing, never disappointing. Kintaka unantaja. Ukona tenje jasala, unasema gamini fala. Do ya go up crazy. Girl you amazed with the smile on your look. If I'm asleep nikirau, I wanna look at you, seems iki tu. Mi bado wana luga, vurugu, na bado wakizusha sinimbuga. KG wedu sikia watoshi unga. Uneza nita sufi wild bus kwa nyumba.
Meni kunyoga madrinka, meni fanya mgoroki. Designer nipakia nani na mimi kwa kistuki. Meni kunyoga madrinka, meni fanya mgoroki. Designer nipakia nani na mimi kwa kistuki.
Yo, juju za juja zilifanya ni kajiju. Mstrana ni wakeyu na jina ni kairetu. Anaishi kwetu, he, maziwa refu. Misi ya fande lakini hata nipa kitu. Hatupandi miti na tunachoma misitu. Ni simple, seti sim one, haina sim two. Maisha panda sugar, wezi baki kuwa tuju. Akijam, you ni shojo, do you? Sisi richile amenikoroga. The funny thing tulijua na kwa mama mboga. Sijui mindo mboga ama yeye ndo mboga. Ikifika mechi switch apaka mamboka.